one a man, one a man, one a man, one a man.
Where me number supplier?
Hello.
Ukijipata wana jilase. Oya masela, watu wana visase. Yani visa juu ya visa. Wamezali wana jilase. Ukiwa juu, 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 hutapigwa maju ngungungu. Hutapigwa juu, 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 juu. Hutapigwa juu, 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 juu. Na ukileta uku, ku, ku. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Hutapigwa kwa juu, 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 juu. Zombie sama now.
Kama tupo bongo mani gan, 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 kama tupo bongo mani.
Typical fella bandreta, kase benza ni pizi la seba. Ah, ripila ribusa, banale muna kipila kikusa. Na kiticha ivi le kerula. Ah, chepa pogo mani. Ah, pogo mani. Ah, lina le muna mani. Ah, pogo mani. Ah, lina le muna mani. Pogo, ay pogo.
Zombie summer now.